amadodana esikwelo kwedlulele. Khona amadodana esikwelo kwedlulele. Khona amadodana esikwelo kwedlulele. Ajolo kutumla kuqomi, ajolo kutumla kuyajola. Yena ngula luqedundeni. Ajolo kutumla kuqomi, ajolo kutumla kuyajola. Yena ngula luqedundeni. Umnini wemoto kibeze umuntu akamthandayo. Emoto ni yake. Yena umnini wemoto umuntu akamthandayo emotweni yakhe. Kuvuma igezayo, kuvuma umnikazi, sekuvuma igezayo. Imani kuvuma igezayo, sekuvuma umnikazi, kuvuma igezayo.
Njengoba isista kutshutshulwa sakho ke.
Says you're a 50-50, imagine my daughter says you're a